kuliridenge miaka sasa mukaga yaina mutabani we bwanika omwani yaliyo mulisi waka we yali agenda kufa ya muita na mugamba tula mwanange kati kulekera baganda bo era bami kusaba obawulirenga buli kiteeso kyebaleka kikulu tolowooza nti gwalina magezi walokulonze olobusobozi nawe sikwa munange bwe kuteekamu tusozanga bwanika ate tetunanga bwanika musajja wattu nakutuka naye yaleka asibyetanda musajja wattu nakutuka
Thank you.